kwamba siasa safari kupita mipango ya Mungu alishapanga zamani. Vile tumetoka mbali na mama Lilian Sioi amesimama na sisi. Katu hawezi tuacha mama Sioi, amekuwa nasi tena yuko mbioni. Katu hawezi tuacha mama Sioi, amekuwa nasi tena yuko mbioni. Kwa miradi mbali mbali ameanzisha na zingine ataleta tukimchagua, na mengine kadhalika kaundi anayelewa. Hapukura tukimpa tupate matunda, si tuta enjoy.
You are number one,
I lili lili.
You are number one,
siyo iyo.
You are number one,
I mama kaundi tunakupenda sana.
You are number one,
I lili lili.
You are number one,
siyo iyo.
You are number one,
I tunakupenda sana. Watu wote ya bagui, kona zote anatembelea. Akina mama wajawazito, bili zao atawalipia. Hata vijana na talanda, soka mziki na wachekeshaji. Amesema ye akipita, transwe tumepona. Now show me how you vote.
Kura moja, kura mbili, kura tatu, kura ine, million, million, ah.
Now show me how you vote.
Kura moja, kura mbili, kura tatu, kura ine, million, million, ah.
Women rep.
You are number one,
I believe it.
You are number one,
siyo iyo.
You are number one,
mama kaundi tunakupenda sana.
You are number one,
I lili lili.
You are number one,
siyo iyo.
You are number one,
I tunakupenda sana. UDA,
kazi ni kazi.
UDA,
kazi ni kazi.
UDA,
kazi ni kazi.
UDA, UDA,
kazi ni kazi.
UDA,
kazi ni kazi.
UDA,
kazi ni kazi.
UDA,
you are number one,
Lili.
You are number one,
siyo iyo.
You are number one,
ay, mama kaundi tunakupenda sana.
You are number one,
ay, lili, lili.
You are number one,
siyo iyo.
You are number one.